Igama uzwe akekho omunye unovo wenza izinto kanje bathi umthando asekho baqamba amanga igenge yamanje ikhonze okuganga imali ingubo kuluthi amathatha ikhulela okushini angiyona impatha ngifuna umntwana okwazi ukuyiphatha okwazi ukuyokucabanga ingqondo yakhe inedatha ngihambe ibanga elide ngabona abaningi I wanna settle down amaqolo angiwadingi gugu zinhle mbali ayanda I know all these girls ngoba ingane zengithanga dinga umuntu oyedwa engizomenza umfazi abone ugogo emlazi onedili imazi asikho isikhathi sokudlala empilo imfishane uhamba uzubuye ngeke uyiqede ingane
Kamutale, akekho umunye ulovo ofuna icherry enje Inestyle classy futhi ikhonze nokuhleka Maye ngibona ubheka phansi unamahloni phela Lalela, uyabhaka ukhonze nokupheka Amablue akawagqoka uthanda ingubo kuphela Simomondiya, ubuhle bakhe obangempela Umzimba wakhe awufihli ufuna ubonwe mina kuphela Uclean njenge-olady, uclean on a daily Inono langempela, ubehave njenge-lady Makeup never, usulekele ebusweni Plus unothando olugeleza njengamanzi emfuleni She's a wonderful woman and more than a guy. I think it's cause of Ghana, you feel no infishade. So I know my whoop is a guitar and Ghana. What?
Check it out, yo.